jeko ensoko tuza jetutamanyi nani misambe jitutangira jituli mulucha ne tutajetiba musayi kwange tuli kujeko ensoko tuza jetutamanyi nani misambe jitutangira jituli mulucha ne tutajetiba ebimbe imbe ne bitusenkenya tutudde tuze mukulozolera obuzibu bufuuka gazibu ddala banange tujja okunenya bafu bubasinge nga tunyenya ebikya nga bakyalina ku budde obutetenkanya ng'omukisa gukyatuli mu ngalo musaayi gwange nsaba twogere abendeemu ebituboolanya busongasonga obutono ddala tugifuula emisango gy'ekika baana battu twandikutteko tusibuka mu nzikiriza na nnono n'abaana baffe bye balisangawo nabo balibulira be baliteekawo ebituufu ani alibibabuulira tuteeseteese tuli bagamba ki bwe balitubuuza ebitukwatako ka tulina ababitunnyonnyola tubatunulako nga be tuteeguya bakadde baffe abasigaddewo mubalaba nammwe abatono ddala nga nab'emyaka gibaweddeko bwe balituzaawako tulikwatawa tusigale mu bulamu obw'ensobi mu bibuuzo nga tubuusabuusa batukoola ntwetuddeko twesigaye ani alitetuukako musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba twogemu twesigaye ani alitetenkanya musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya omuntu bwafa sikusaanawo ng'abasinga bwe batetenkanya balimbelimbe be baasookawo kukira okwezza ebitatuukanye tusigala tululumirira obuvo ng'ebitatuuse bye bituzuukusa mpewo okutawaŋŋaniramu b'ebika bitusuula ate ne ku kawansezi okwetanga ensobi eziriddawo kano ke kadda kasigaddeyo tekagwana mu bunafu bwa mitwe tugolokoka ensi teritukwatako okufa tekweruza ndege evuga nkyoba kunajja kusamba omanye alwogerako si aluzuukusa banange tujja okunenya abafu ekika kyaffe kiwerera ddala naye tumanyiganya abatono ddala mulyetabaganya mu kyababoolana ng'ababyeyi batuvuddeko tulyebuzaabuza tulituukawa ekika ebibuuzo bikyetuumako mbulira mu byanukulira mu ngero mwe mwogeresa kirituutuukako musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya banyinaffe bagumba mmalya agataliikaajulira ku kyebuko gera ne ku baana be bazaalayo bananga bacywa balitubuukira ebintu gye bujja ebiritwawula gye bitugayaza ebitono ddala ng'atajjumbidde atujjemize n'okuyitwako engeri z'ensobi so bwe tutetenkanya ne tubiddamu tumanyagane nga we bitukwatako n'eyasobi alyenenyeza owuwe ng'abatabaganya bakyatuli mu ngalo balitugeyengula balituukawa bwe balitubuuza ebitukwatako tuze ku myenge tugifuula ekika okumanyagana nga tutamiiruka gye tuvaateeyo ne tumenengana ab'oluganda ne tubalankana sibiri tentande ntono tuli watu sembera nebazinga ko abana bamwe muri watu machinga mweje baba kula mwasha wayo muri kumanya muronda ronda mutuma tuma fuya gomsa ebintu bya musei mwabikwata mu so yabibagana nimulalambala oku kukwava noliyo mulale yamba lero okwo tulina misango ddala. Wali wabali ebunaira emitala wense ye waladdala lero simanyo babo tulibajjayo yebwe tulituusa tulisookawa osuula weera akabukomanya tiwebe bakatwategeerawo kiriba kiyinzi se tulibajjayo obutalulumirira baliddawo ne bakadde baffe beyawuddemu ku lwaffe baagaana okussa ekimu senga ne bataata okubasiba wamu bwekiba kisenge kisekebbuka biveeyo naffe n'ebituboolanya bye tutamanyiko kale tufiira ki bwe balibulani alitubuulira nze bino bigwana bikaliddemu balala batukyayira ddala ddala olw'obuntu obw'ekigwi ky'eddalu monga ebibanja bye baasengamu era kati kikakali okugatta ennima balala baamalirira ne basenguka tebaddangamu nakumanyikangako musaayi gwange nsaba twogere ddala kikyennya ekituboolanya lulala Katumba sotegadi yajimpisaako kafuufa ndabye amusanga mu katalaala muzandiga mbw alineeka ebimukijjanya kale Katumba oyo ddala omuto ebbujje lyakabanga amaka endowooza ezo yazijjawa bintu ebyani yali mutendese oyo saala wa bizibu mbagamba bino bye tulina bitumalira ddala mujja kusomba ebiri twetiba musaayi gwange ekikyomanyi bannye naffe okubuna amalya ow'ebujwanga yalifiiramu nga ne gye yazikwambuusabuusa kikuffe kuliko eyategeerayo ebinsuzanga ntakula omutwe si musango njagala ne twegeya ng'abakadde bano bakyaliwo banange tujja okunenya abafu ebintu byabwe ne bibulankana amaanyi gaabwe gaabafiira ki buli kaseera ne bagakaabira okukolerera ffe abeetuddeko tuzze ku byalo tugalika engalo bwe tuzitega amaleere g'obucu bye twewanyisa tuddiŋŋana bye tuteeyama bye tuvunaanyisa bye binsuzanga ntakula omutwe si musango njagala ne twegeya bita olukiiko mbasaba nabeewala tubakooleyo bwe butazaawanga twekutuddemu tetuli wasangana bwe tuzaalanwa emuli bamujja gye tuliteeseza temulekanga y'abaana ebansobi omwezi tulonze gwa kasambula mu nnaku zaagwe ekkumi n'olumu tuteeseza eri gye batuwunzika tulime ne kumala lumujja mwesibye buli muntu ajjangayo n'ekimu nantongo otyabanga emmuli bwe kitatta oyigganga ensolo nze nja kuyisa obutagwa obukyu.